This is an MUT Radio podcast.
Kulo emhlabeni andiyama andikamani isikhathi ke sokuthi singene kwimpilo yase race besithe suba naye uMamthembeka Mabika on the line and today la kwimpilo yase race we are talking about all roommates nemkhuba yabo. We do have ugeli la nokhale ngokuthi urumza wakhe benomkhuba ukuthi amshuthe elele and then kwalahleka ifoni siphithiphithi kutholakala izithombe zomunye kwifoni yomunye and naked so bafethu asazi ukuthi ke asazi. So please do join us as we discuss the incident where a student at MUT took explicit photos of their roommate naked without a consent. Yomunye umuntu. Hi, sawubona Mamthembeka.
Hi, sisi.
Siyaphila njani wena?
Ngiyaphila.
Yebo, siyaphila. Ake asike size kuwena uthi namhlanje thini i-advice yakho noma uthini umbono wakho kule ndaba enkulu kangaka ukuthi khona omunye oshutha omunye bewo-roomza endlini without imvumo yakhe. So into enjalo sidila nayo kanjani? Fane sibike kuphi kanjani? Fane senze njani so that sizokwazi ukundlela ukuthi siqhubekele phambili?
Oh, okay. Ngiyabonga kakhulu guys. Yazi ngithe mangibheke nje lento yaba nokungiphatha nje kabi kancane into engathi ngiphathe kabi ukuthi i-caption yakhona ayihambisani nalento le ayishoyo ukuthi sengihilile ngathi ngathola omunye futhi ozophinda ngishuthe
sure
ibe ike yaba nokungidida nami because angiyoni professional but ngike ngayifila lento yakhe yokuthi uthi uhilile kodwa akahilanga but still usafuna ukuyikhonvince ukuthi uhilile because usamfuna futhi ozophinda mshuthi okusho ukuthi lento lena ifana nento ebikade imbulisha sonke lesi sikhathi so usefila ngathi yinto okumele vele yenzeke usefila ngathi u-responsible kulento eyenzakalayo naye ukontributile ukuze yenzeke kuyena or futhi kuyinto edinga ama-professionals ethu esinikezwe wona emangosuthu oku-student affairs, student counseling. I-advise engayisho kuyena le nto lena akusiyo into ongathula naye noma mhlampe kube yinto othi wena uzoyithathela wena inyathelo njengoba sekuduhilile kodwa usamfuna lo muntu ingoba khona le nto embi naye afuna ukuyenza kuyena ofithi ukuyithathela umthetho ngezandla kugcine sekukhontributha ekuthemini nawe okungekade ungenacala ugcine usungecala ngoba kukhona okuthile ozokwenza okuyogcine nawe kuphazamisa impilo yakho. Ngingathi nje kuyena kule nto adila naye akusiye yakhe ayisadingi yena isidinga i-professional help abantu azokwazi isitebhu sakhe nje sokuqala angasenza ukuthi areportele u-RA yokhona ifake ku-RA i-ofisi laka-housing likhona i-case enkulu lena access ayisekho ezandleni zika-housing kose isikaleti idlulele phambili kulungiswe le nto lekhezi in most cases ama-case ayokugcilwa nawo lapha ka-housing lawo ama-conflict nje the minor issues kulena isinkulu kakhulu isidinga kungenelela i-student affairs ngisho angaya futhi ayo-reporta naka-student affairs kulungile engaze enze into e-wrong nezomenza naye agcine umuntu onecala elahlekelwa impilo yakhe.
But kusho ukuthi enefanele naye aba-involve abantu bemthetho like amaphoyisa something like that because lena it's invasion of your privacy. Asazi noma udistributile nje kuningi.
Usakhona Mamthembeka on the line?
Hello.
Yebo.
Yebo, salalele mam. We're still listening to you.
Yes,
you can continue.
Yes, ngixolela kancane ngicabanga ukuthi la imeso kuye ube nokubana mangiphathi.
All right, okay. Kodwa ungizwile ukuthi ngibekwe liplana.
Sure. Ngiyacabanga ukuthi ngiyacanga ukuthi mhlawumbe uline wethu unenkinga noma Mthembeka Mabika kodwa ngiyacanga simzwile sonke ukuthi if unenkinga efana nale ubhekene with the same situation as this one please do not hesitate ukuthi uye lapha kwa student counseling bakhona abantu abanosizo all professional abangakusiza ngayo mhlawumbe umama sakhona safisa ukusho futhi.
Okunye engikhoshiwe nje ningixolele ukuthi kumele a involve amaphoyisa nakuyenze lekhona kuzoba necala elivuliwe ukuze into yakhe izokwazi ukuthi ilungiseke ikwazi ukuthi iye nakwi disciplinary hearing
because
uma ufike student affairs the first question abazokubuza yona ukuthi ubuwabikelile yini amaphoyisa ngalento
Hayi cha siyabonga kakhulu.
Angakhona ukuthi sorry mami o as angakhona ukuthi aye lapha yana kwa student sorry e protection no lapha ngase gate ni office lethu likhona abaphathi bese bezomthetho nabo bakhona bangamlekelela.
Mhm. Hayi ke siyabonga kakhulu kumamthembeka babika sathemba uzo enjoy akilanga lakho elihle nje uzigcine ufudumele today it's really raining outside so siyabonga kakhulu please do enjoy the rest of your day.
So thank you very much, Sisini.
This is an MUT Radio podcast.